to kiss, baby.
Hasta la vi.
Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Akiniangalia, Juju. Namlipia bia,
Juju.
Akinikatikia,
Juju.
Pesa namrushia,
Juju.
Kaniroga kiwe pesi,
Juju.
Apana he was a guest. Mimi nakunywa balimi,
Juju.
Yeye nampa henesi.
Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti, nasema simuachi.
Wafanye kwenye viti, ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi.
Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju.
Nimekufa kipodo, kanipiga kipapai,
Juju.
Akija ghetto nampa dodo,
to the left, to the right, can you shake it?
Whining for me, baby. Na haja to be no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zanku, and I can teach you beku. Enjoy your dance, Luju. Enjoy your lema joke. Say, have you washed your pants? Toss a lie. Do any of you do as a lie? Shaving on me, wake up my life. Shaving on me, one job this life.
Just one.
Kanipiga kepapai, Juju.
Kepapai,
Juju. Kanipiga kepapai, Juju.
Kepapai,
Juju. Kanipiga kepapai, Juju. Kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju.
Kepapai.
Mama kipanda ndege ruka juu,
Juju.
Tatembea kwa miguu,
Juju.
Panda range brand new,
Juju.
Mitapanda kiliku,
Juju.
Ata nikikufuma ghetto na msela, unona sipendi. Umenipiga Juju kibindera,
soma lama.
Ati nimemwona na pimbi,
uh-huh.
Anadanga kidimbwi,
uh-huh.
Anakuchuna shilingi.
Niache
zoba la mape.
Elementi maisha kamwaga lazi,
uh-huh.
Tipsi ana mabwana shazi,
uh-huh.
Fote fote body room unala chazi.
Niache zoba la mape.
Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti, nasema
simuachi.
Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema
simuachi.
Kanipiga kepapai, Juju, kepapai, Juju. Kanipiga kepapai, Juju, kepapai.